The Bitstrong Voyage.
Ooh, yeah, yeah, yeah. Mubanji mugole osusewo kubalala etunuse zemiti mejabanji balage kyeba kunanyisa kaweta ekibala ekyenja ulomu edeni yadde ndabye banji olabye banji abatuufu twezudde mugole akabaga kaleero mukwano akaweta nakolero mugole akabaga kaleero mukwano akaweta nakolero nze nakulinda nga sisubira nti no tulyasanga mukwano olikya bbeeyi nakaweta olinga busanga leero oli mulungi ow'omukwano osinga Rihanna njagala titirove one love one wife yekwe nga bobumale one love forever ndikuwaki mukwano abuzi basanze obutuufu katweyagale mama ne taata basanyufu abooluganda bonna basiimu akatebe mwendikabawanguzi mugole akabaga kaleero mukwano akaweta nakolero mugole akabaga kaleero mukwano akaweta nakolero besanyula bencha chancho mulingo atutuseko tewali naku ewange sanyu obwanguzo obutuseko nyabo sembera dia kuteke kakoma kungalo ebya mabyo munju kale nyabo sibanga bibera bya munju obukumi bwa mukwano manga switi kati mutama uwo bulungi bw'obulinzi sadia ongonza nyo mala musimula simula ndi kulubuko mulukubo pekete mala mugole akabaga kaleero mukwano akaweta nakolero mugole akabaga kaleero mukwano akaweta nakolero kandeko akantu agino genze kunanyusa kaweta kuriso genze kutandeko akantu emwemwemwo genze kunanyusa kaweta akaweta kanywede